yafashe amanota yanjye nandika imizika korona tuye jine ryaba pepe buzura itaka nkora ku maniga maze nyatera injuga nyabeshya ko ndi soba arangaragarama ndafunze amaso muzika mu maraso bisubiyemo bazaso niba utumvizi haso maneyi no kwisha so many times I feel sad uzanye imikino nakwica nakoro dakubera bwiza ni byiza mbanatishayo wakina n'iniga ntiwakina no muvuwayo nubwo wakina wigaragura ntiwakina n'isayo nge nsigahita imisiti